ko neɗɗo waɗata gam heɓa yaafeego to joomiraawo nden gam hisa daga hakke? To o higo am, jooni en ngari dow ƴamol mangol gam min e maaɗa har e koo moye nder duuniyaaru. En anndi enen ɗum ɓe hakke. To ɗum nangi nanen to Allah ko haani ngaɗen gam o yaafano en hakkeeji meɗen, o jaɓa en. A anndi e woodi nyumooji feere-feere dow ko haani ngaɗen gam keɓen yaafaneego hakke. Woɓɓe e nyuma wi'uki, ay kamɓe lanyol maɓɓe ngol cuɓaangol to Allah, gam non o jaɓayɓe. Woɓɓe bo e ngi'a diina ka ɓe tokki wartirayɓe jaɓeteeɓe to Allah. Woɓɓe ma e ngi'a bono kuuɗe maɓɓe boɗɗe moytay hakkeeji maɓɓe har ɓe keɓa kisndam. Woɓɓe bo e kammi goɗɗo annabiijo ko moodibbo waɗanayɓe do'aare har Allah nana yaafooɓe. Amma deftere seniinde ekkitinaayi en non, nde wi'i ɗum heɓataa kisndam e ɗi'i laabi fuu. Walaa goɗɗo e duuniyaaru gaɗoowo ko wooɗi har Allah jaɓa hisnamo. To enen ɓe hakke en kalkii won ɗon? A'a, en ngettii joomiraawo, o waɗanii en laawol hisuki. Enen en tampi, annabo en ma mbaawataa hisnuki en. Ammaa ko en mbaawataa waɗango ko e meeɗen nder yidde maako mawnde, sey o waɗani en ɗum. Deftere seniinde wi'i, ƴiiƴan Yeesu ɓiɗɗo maako e lootana en hakke fuu, kanko woni mo ɗum sakki gam yaafaaki hakke meeɗen. To en mbi'i Allah hakke ɗum gaɗuɗen, o yaafanto en hakke meeɗen, o loota en daga ko wooɗaa ɗum gaɗuɗen, gam kanko o kebbinoowo alkawal e mo woodi aadilaaku. Ɗerewol Yahaya arandewol, suurawol arandewol aayaare 5 e suurawol ɗiɗaɓol aayaare 2. Ngam non en ngi'ii laawol ngol Allah waɗi gam enen ɓe hakke ngaren to maako, kangol woni hoolaaki Yeesu Almasiihu kisnoowo. Kanko woni shakkiri gam hakke. Walaa wongol laawol sey kangol tan. Yeesu wi'i, min woni laawol, min woni goonga, min woni yonki. Walaa jahayɗo to nyaako mo dow sey to tokkiyam. Yahaya suurawol 14 aayaare 5. Allah liloyii ɓiɗɗo muuɗum gam o hisna duuniyaaru. Yeesu e humpita koo moye wara to muuɗum. O wi'i o wanyataa koo moye garɗo. Gam non koo moye ganyuɗo hakke muuɗum tuubi hoolii Almasiihu ɓiɗɗo Allah hisnamo no jaafeteeɗo. Koo ɗum moye, suka koo nyaako, koo diskuɗo, koo mo walana, koo janguɗo, koo mo jangaayi, koo kalluɗo, koo mo goonga, Yeesu e nodda koo moye. Hoolaaki Almasiihu boo, koo to neɗɗo jaɓii wiiki ii, kanko ɗum ɓii Allah, naa lallee hoolake mo. Hoolaaki mo woni neɗɗo hokkamo hoore muuɗum nonno mo yamɗa hokkirta hoore muuɗum to jamɗitinoowo bawɗo yamɗitinki ɗum. En nanii belɗum de Almasiihu naano maayu uwa tambo annabi Muusa e annabo en horiiɓe. Kamɓe ɓe maayi e ɓe nder genaale maɓɓe har jooni. Amma Yeesu Almasiihu ummake e yonki, emo ɗon e yonki, emo haade meeɗen. Nonno o yamɗitiniri warɓe to maako ndenno, non o hisnirta ɓe hakke jooni to ɓe koolake mo. Emo ɗon e duuniyaaru ndu'u, nden emo tondoo to Allah, nonno jaingol naange e ɗon to meeɗen har e dow ɗon ma. Emo bo waɗa do'aare koo ndeegam kooliiɓe mo. Deftere seniinde wi'i, emo woodi bawɗe o hisna ɓaddotooɓe Allah laawol maako. Emo waawi hisnukiɓe gam emo woodi yonki haa abada, nden emo toro Allah gam maɓɓe. Ibraaniyanko'en suurawol 5 aayaare 25. Bote maide maako gan tokkube mo e do'are mako gam mabbe na dun hisnu kibe daga hite tan har dun battinaybe haade Allah dun waday be garta adili en konde e be jodi der duniyaru du hallundu taw higo am e mi wada do'are gam maada na sedda e mi wada do'are gan dabbitaybe Allah fu gan jaba dokkal mako wato kisndam shahu lawol almasihu wala kejudo soda kisndam amma Allah hokkay en dan shahu toni en jabi en kolakemo.